kwa Biblia, nashika na masafu na mbingu dunia. Funika kibakuli ifunua moyo wa furaha, sura za mafedhuli nyeusifi zimewafura. Wasome kwa Zaburi wa Galatia, hawashindi kudura. Hili penzi tanuli wakivamia, litawavulula. Hani kuna nazi, mini kamwe tui, tule walimbazi.
Yetu mapocho pocho,
misha tuanze kazi, usiku kwa asubuhi. Mwalitumwa geradhi,
mambo ya soko soko.
Penzi sarafu ina pande mbili,
shilingi ya maramara,
mwenge wewe bichwa mie,
shilingi ya
kidore tu tualingishie,
shilingi ya maramara,
doli doli Samuela,
shilingi ya
maramara. Why you the Masai, nobody do? Where you there, nobody do? Take over my whole space, rock my white shirt. Oh, dance, yes, I can. Anything for you, I shall care. Sometimes the body might be too lazy, but when you call me, I go busy. I'm a total be watcher, checking watcher. Sometimes the pocket may be too low, but when you call me, I go still show.
My love for you, you go pay me a gun, cause I love you, and I want to give you all my love. If you argue, Jello, tell me long.
Ina pande mbili,
shilingi ya maramara,
mwenge wewe bichwa mie,
shilingi ya maramara,
kidore tu tualingishie,
shilingi ya maramara,
doli doli Samuela.
Asa baby komesha,
jishembe jishembe ndo,
jishembe
jishembe jishembe ndo,
jisha uwe baby,
jishembe ndo,
wajue mashauzi umezaliwa na deka deka, komesha vinyunguruta, wambie sisi gali na petroli wasijeiba mafuta.